Papa Godio, Papa Yo.
Shetani, yamepanda nataka burudani. Uite Shabani, wantu mushadifa siku zani. Mambie majirani, kuna ngoma kwa mama msambu. Nipeleke, nipeleke we, nipeleke uwanjani we. Mama Juma mefunga kiwewe, na cheza kumwe mwana nimaliza mie. Nipeleke, nipeleke we, nipeleke uwanjani we. Wasimu mepanda, misuka kichele, nataka kuruka nkamate. Burudani. Kati, ninonoshe, msami baby. Aweka na makeke, kasi ninonoshe, nipe utamu baby. Tingesha kifua kidogo, mina mugongo, watangoja.
Weka tam, weka tam.
Haya pasha makofi kidogo,
pasha, 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 pasha. Chaba,
hatutaki shida.
Kurara, kura beta.
Break it down, 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 break it down.
Okay.